kama lero
nene nyike joli nani nensonga zange
era lero
nina ebibuzo bingi ebinyiga mutima gwange
tekitegeeza
kubyona mukama byokoze kisisima
naye gwe
gwe kulopera lino buyinza obusemba kwange nali muketo ne bambuuza gyoba mukama bamuwamba ne tutamanya gyoba yeye atafuga eggulu n'ensi lwaki bye yalagira abamu babisa wansi nga bakola ebitufu be babonabona nga bakola ebikyamu be bababonyabonya ne tubulwa oluusi anaabagambako kuba ne bakabona b'oluusi babibeeramu
ekyo kireetedde bangi okubusabusa n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bitufu bayisibamu binga tebabakola ebikyamu bakeredde
kimanyi buli kiriwo kati kyabeerabokko mu byawandiikibwa era tubisomako nga bwe walaga manyi mu mirembe giri sabanaffe otukozese ogalage
mukama saba tutune
tuzibula amaaso abantu balabe enjegere zaffe
zikutuke
tuwona okuba mikono
gy'abalabe baffe
mukama saba tutune tuguwa amaanyi
tuwaguze
enjegere zaffe zikutuke totuleka kuba
mikono gy'abalabe baffe
mailo watusuubiza nti bwe tukwesiga mukama tuli babakumu ng'olusozi lw'e sayuni totusuubiza nti oliteekawo emmeeza maaso g'abalabe baffe n'obalabisa bwe batukuba kutama erisooka
mukama twasaawo neddala ne balisabula
bwe twalondawo okukozesa eddembe ate bo bakozesa lyanyi era ne batutunya tubayisa bulungi batuyisa bubi ne be tulaga ekisa batusasuza bukyayi
gye tuba tusaba otuyambe twerwaneko katonda waffe balyoke balabe kye bayita amaanyiko katonda waffe
batugamba nti tubeere bamazima ge gali tukulaba eddembe era mukama ne tukikola kati yabogera mazima wano be batalira mirembe bangi batibwa dda
e mukama saba tujune
tuzibula amaaso abantu balabe enjegere zaffe
zikutuke
tuwona okuba mikono
gy'abalabe baffe
mukama saba tujune tukuwa amaanyi
tuwaguze
enjegere zaffe
zikutuke
totulekayo
abalabe baffe
amalero nzene nyike nyingi nga nina ensonga zange era leero nina ebibuzo bingi ebinyiga mutima gwange yatoba nali mugeto ne bambuuza gyoba mukama bamuwamba ne tutamanya gyoba yeye atafuga eggulu n'ensi lwaki be yalagira bamu babisa wansi kireetedde bangi okubusabusa era n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bitufu bayisibwa bubi nga tebabakola ebikyamu baterete wagamba nti tubeere bamazima ge gali tukulaba eddembe ekyo mukama ne tukikola kati yabogera amazima wano be batalina mirembe.